focus on my goal. Hustle for my life. Pano sini kuchoka. Enani mawawaza. Inakuwa wawaza. Sine mane nine mtu nane ngatiwe. Uninyoza ninyoze. Hondi konda nikonde. Singa sanga la seose. Ineo sinda rahma. Uninyoza ninyoze. Zalira ndikaluza chitoi Kumwana kune na yo ango kanda. I focus on my goal. Hustle for my life. Pano sini kuchoka. Enandi mawawaza. Inakuwa wawaza. Sine mane nine mtu nane ngatiwe. Uninyoza ninyoze. Undikonda ndikonde. Kwa ena, nine kanga. Kunyumba, kuhundi netati. Kuma yu,